Kiswahili, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda. Turi kandi no kuri radio Inshuti ya Bose 88.8 n'ibice bitatu, no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi kuri Facebook, kuri radio yacu, no kuri site yacu ariyo y3 radio yacu voa.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uyu munsi rero turi ku wa gatandatu, ni tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri mu 2020. Nk'uko mubimenyereye, buri wa gatandatu ni umunsi w'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Tubaha ijambo, tukabaha umwanya wo kutugezaho ibitekerezo, icyo mubonaho mutuye naho mugenda iwanya aho ngaho amakuru havugwa. Dore ko tuba twamaze iminsi 5 yose tubabwira ibivugwa hirya no hino ku isi. Abari umunsi rero wacu wo kubatega amatwi kugira ngo namwe mutubwire uko bimeze. Agatariko tunanyuzamo tukabashyiriramo indirimbo zigendanye n'ibihe tuba tugezemo.
Yeah.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Indirimbo Inuma ya Kizito Mihigo, umuhanzi w'umunyarwanda uherutse kwitaba Imana i Kigali mu Rwanda. Uyu munsi hakaba habereye imihango yo kumusezeraho bwa nyuma. Umuhanzi wagize uruhare rutari ruto mu muziki w'ikinyarwanda, mu bihangano by'ikinyarwanda no mu kwigisha amahoro n'ubwiyunge mu Rwanda. Ku murongo wa telefone rero dufite David Ikaze mu kiganiro muri sana. David, uranyumva? Birumvikana ko David atari hafi ya telefone ye. Reka twakire Abraham. Eh, David waje?
Nakumvaga nawe ndiho nkuvugisha, ntiwumve.
Tuguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane, ntabwo twezerukanye. Bari barambyize barabaye benshi.
Ubu turavugana uri he?
Nk'ibisanzwe ndi Ngororero mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ahitwa kuri Mbuye.
Aho ngo Ingororero muratangaza iki?
Turaho nk'ibisanzwe turashimye,
turasore n'akavura kamaze kugwa. Nuko rero uti urashaka ko tuguha ijambo mu kiganiro muri sanga, umwanya ni uwawe.
Murakoze cyane. Ndavuga ku nkuru ebyiri mwatugejejeho. Ndahera ku nkuru y'akababaro y'urupfu rwa Kizito Mihigo. Mboneraho no kwihanganisha umuryango we ndetse n'inshuti ze n'abandi bamukundaga. Ariko ngewe icyo ngarukaho ntago nenda kuvuga uburyo ko yapfuye cyangwa se ngo mere nk'abandi bagiye bavuga byinshi bishakiye, ariko nge ndanenga, ahubwo ndanenga abafashe urupfu rwa Kizito nk'iturufu cyangwa se bakabona nk'umwanya wo kwinigura ngo bamuvugeho ibyo bishakiye. Aho nabonye ko hari abantu bamwe bagiye amagambo nge ntakunze ndetse atari meza, nkaba nibazaho kugira ngo umuntu apfe abantu bifatanye n'abandi kubabara cyangwa se bihanganisha abasigaye, ahubwo bakabona umwanya wo kwivugira amagambo yabo. Ubwo rwambabaje cyane, nubwo Kizito nta byinshi nari muzi, ariko najyaga mubona ku mbuga nkoranyambaga nkumva n'indirimbo ze. Ngewe ku giti cyane navuga nti no kumureba byonyine ku ifoto nabonaga ari umugabo mwiza, nubwo yatarashaka ariko yari umusore mwiza kabisa, ubona ko no kumureba byari binyuze amaso. Gusa nyine uko byagenda kose umuntu aba ari umuntu, iyo yatabarutse tuba tugomba kubabara. Gusa nyine nta kundi nge nabuze n'amagambo nabivugamo. Reka mvuge ahubwo kuri iriya nkuru yindi y'ejo y'iriya nama yabereye Gatuna ku mupaka. Mu by'ukuri nubwo wenda abanyarwanda cyangwa se n'abavandimwe b'Abagande bari biteze ko ejo uramupaka ukingurwa, kugutara kinguye ntabwo navuga ngo nukwenda abayobozi bacu batifuza kukingurwa ariko ikibazo cyaje nyine kugira ngo kiveho umuntu agomba kukirandurana n'imizi yacyo nge ndifuza ko kimwe n'abandi banyarwanda cyangwa n'abagande cyangwa se n'abandi bantu bifuza kuri mupaka wakingurwa nugu tegezanya bizeye nyine ira kuri kwezi bahaye Uganda ikabanza gakora ibyo igomba gukora yabirangiza nyine umupaka ugakingwa kandi ntekeza ko abayobozi bacu badukunda badushakiye ibidufitiye akamaro reka ko nabo nta nyungu bagira mu kukinga umupaka.
Nibyo David nkwibutsa yuko ba hari ibintu babumvikanyeho bakavuga ko bagomba kubanza kureba uko bimeze mu gihe cy'ukwezi kumwe hanyuma nyuma yo gutanga raporo kuri ibyo bintu mu minsi 15 bavuga ko umupaka uzafungurwa uko biri kose no gukomeza tugategereza tukareba aho bishya bishyira. Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi rya Amerika kereka niba nkuniganya ijambo.
Nari ngiye gusoza nyine nari ndiho nshima nyine ku ntambwe imaze guterwa kimwe n'abandi banyarwanda cyangwa se n'abandi bantu nk'uko nabivugaga reka tutegereze ikizavamo ariko njye ndahamya ntashidikanya ko ibintu biri kugenda bijya ku murongo. Murakoze cyane reka marira abandi umwanya.
Urakoze cyane ugire weekend nziza. Reka twakire na Abraham. Abraham uranyumva?
Ale
yego
ndakumva cyane.
Urahagana he muvandi?
Halo?
Uherereye he muvandi?
Ndi hano Bukoba Tanzania.
Amakuru ki muri Tanzania?
Tanzania turashima. Ndiko kushikiriza nao ku radio.
Ego.
Urupfu rwa Kizito Mihigo kweli rwarambabaga. Rwarambabaje yari umuntu nahora numviriza imiziki yose nkashima imiziki yo kubaka imiziki y'urukundo. Alo
komeza
rero nkamuhe abamenyeshamakuru mudushikira kure. Alo
komeza ndakumva Abraham.
Mwagerageza kapeta mukakuma mtu mkozi mbubujizi tukamenya neza kubera urupfu rwe rwaratunguranye twese nitumenya icyo yoba yarazize kabisa kubera umuntu ari mugasho ntiwavuga ngo yiyahuye hatabaye ukugerageza gukora neza bakapima bakareba neza ko yiyahuye kubera de n'ubu gushika ubusi ndabyemera ko yiyahuye mu minsi itatu yonyine bari yari amaze afashe.
Ye birumvikana ko ibyo ari ibitekerezo byawe kandi ntekereza ko hari n'abandi mu bisangiye kuko ku mbuga nkoranyambaga barabivuga nk'uko nguko ubivuga ariko icyo tuzi ubu ngubu kugeza ubu nuko ibiro bishinzwe iperereza mu Rwanda byatangaje bwa mbere inkuru y'urupfu rwe byatangaje ko yasanze yiyahuye ariko binavuga yuko hatangiye iperereza kugira ngo barebe neza ibijyanye n'urupfu rwe. Kugeza ubu rero ibyo biro ntacyo bivugaho uretse ko hari n'abandi hirya no hino basabye ko habaho iperereza ryigenga ku bijyanye n'urupfu rwe ibyo bikaba bikiri aho ngaho. Naho rero kuva akubabaje ntekereza ko atari we wenyine kuko abantu benshi baragenda bagaragaza ko hari n'uwavuze mbere yawe avuga ko ababajwe n'urupfu rwe birumvikana nakubwira ntiwihangane. Yego Abraham ugire umunsi mwiza.
Ugire umunsi mwiza ngaho muri Amerika.
Sawa sawa namwe mukomera aho muri Tanzania.
Sawa sawa. Mara kuita hura kamera bagasi ngizimana
Radio Ijwi ry'America turacyumva indirimbo inuma ya nyakwigendera Kizito Mihigo. Twakire Jean Baptiste Kaze mu kiganiro muri sanga.
Mirewe neza.
Mukomere.
Nibyo koko nirwa nibizi Jean Baptiste ndiyo ni Kigali Gikondo.
Yego.
Nanjye na igitekerezo narifite kuri iyo muri uyu muhanzi wacu Kizito Mihigo twakundaga tutari bakeya. Mu by'ukuri Kizito n'ubu hari umuntu nzi ataremera ko yapfuye kubera aracyumva ibihangano byiwe, yarangiza kumva n'inkuru zicana ijye nk'izo ngizo. Ariko ibyo mbabwiye mwe mudukorere nk'ubuvugizi muturebere nk'iperereza ry'ukuri tuvuge ati Kizito yishwe n'iki ngiki, n'ubu hari abantu rwose tutazi ikintu cyamwishe. Alo,
ndakumva.
Hagati aho ngaho sizi nimba mu kuri poste nabonye muvuga ngo nk'ayo wacu tubabwire yenda n'amakuru kameze, sinzi nimba nagira nk'icyo mbisabira.
Ikomeza rwose turakumva.
Hari ahantu mu karere ka Gisagara, umurenge wa Kigembe, akagari Mirubona, umudugudu ni Gaharanyonga. Ubuyobozi bw'akagari ndetse n'umurenge ndetse n'akarere bwazanyemo amashanyarazi. Ni byiza, abantu barayakoresha, bashyira ku muhanda ukoreshwa. Ahantu umuhanda ukoreshwa ubwo n'amamodoka na moto gusa. Muri karitsiye cyangwa mu midugudu kuko abantu bagenda batira mu midugudu ku maranje, hari ahantu hatarimo umuriro cyane cyane mu mudugudu wa Gaharanyonga. Sinzi nimba mwadukorera ubuvugizi hagati y'ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bukareba ukuntu bwadufasha natwe muri uwo mudugudu tukabona amashanyarazi.
Ntekereza ko buriya inzego z'ubuyobozi bw'umudugudu zabivuze uko nibwira, zishobora kuba zarabibwiye inzego bishinzwe, bityo wenda akaba ari igihe cyo gutegereza Jean Baptiste.
Ni ukuvuga ngo aho hantu abantu bagerageje kwicanira n'umuriro uva ku rusengero rw'ahantu bita ADPR Rubona, ubundi abantu bagerageje kwikururira bishingiye amapoto bigura n'isinga, ubwo abamikoro make bari kubona za kashi pawa n'ibindi bikorwa wenda bashobora kuba bakwesitara inzu, ntabwo bigeze bavuga ngo dukoreshe umuriro w'amashanyarazi nk'uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame abiteganya ko buri muntu wese acane, yaba akize yaba ari umukene, hari kashi pawa zaje z'ubuntu dukora tukagenda twishyura. Ibyo byose nta muntu atabishoboye, ubwo nuko twabuze ayo mafoto ari isinga.
Yewe, ndakumva.
Kandi nakomeza mbashimira muri isanga mwashyizeho genda n'abantu ba rubanda bugufi. Sinzi nimba mwabaha nimero y'ubuntu bakazajya baterefonaho, noneho bo bakabiterefonera mukabakira. Hari nk'abantu baba badakoresha gukoresha nk'iri koranabuhanga, tuba twagiye hari tukabona izi poste tugapostinga. Mubishoboye mwashyiraho n'iyo nimero, umuntu agafata nimero akazajya baterefona.
Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uduhaye. Iyo nimero ubundi kugeza ubu ngubu twari dufite nyine ya WhatsApp, ariko buriya mu minsi iri imbere nibikunda tuzayibaha. Turayifite ubundi ariko biba bihenze, mwebwe kuba mwaduterefona hano biba bihenze. Niyo mpamvu duhitamo ko muduha nimero zanyu tukabihamagarira kugira ngo mubashe gutanga ibitekerezo byanyu nta birantega.
Ya ni byiza cyane, nakundaga kubona poste zanyu mwashyiramo nimero kuri ama mwabidusabye, nategereza ko muvugisha nka Eva. Sinzi nimba mwanyemerera, hari umuntu yagize uruhare mu kunkundisha Ijwi rya Amerika.
Uwo ninde?
Uyu ni umuhungu mukunda kuvugisha bita Batiri Febre, aba mu Ruhango.
Batiri Febre ndamuzi, muzi kuri telefone.
Ariko mushimiye cyane kandi ibyo yanegetse gukora ngenda nyigisha telefone kica hano na hano ca hano tubona. Ndamushimiye cyane, nawe nzi ko bakurikiye gatanu kuri gatanu.
Urakoze cyane Jean Baptiste, ugire umunsi mwiza.
Ntabwo mwanyemerera nkasubizaho nk'abantu batatu se?
Ewe data, uzi abantu bari ku murongo bategereje, ba Joel bari ku murongo, ba Aruma bari ku murongo, ariko gira vuba wihuse.
Ndagana reka nsuhuze umuntu bita Umuhoza ari mu Ruhango, ndetse n'umuntu wese yakunda Radio Sarusi, ni umusirimu wa Radio Sarusi, yumve ko Mico Myiza Igikondo musuhuje. Bizi Umuremyi Eric nawe ari Igikondo, ndetse na Muhireka Bosi, bagubwe neza kandi barusheho gukunda Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Baptiste, umunsi mwiza.
Nawe ndabashimiye cyane.
Reka twakire na Joel.
Ndabumva.
Komera cyane Joel.
Komera Joseph Mutagoma.
Amakuru.
makuru yani Kigali ni meza kabisa kabura je kurwa utu akazuba nako karavuye kara
eh ni byiza ni byiza
ni byiza kabisa yena tuvugana ndahantu nyine muri rusororo nane kazi ntango ya muvandimwe wacu namba bajye ya Amerika bashizeho ikiganiro cyerekeye kwa ndi cyane no musi mutaho abashe kugira byarambabaje cyane pe no ntaremera kumva ndi nkuri ya wacu yahuye umuntu usari nkuri ya wemera Imana yo kubyakira twese bya ntirikira byakira hama ikindi kintu ishobora
gushingura se byarangiye uvuyeyo bamaze gushingura
nge nagiye kwa nayo no mu kazi hari abantu benshi nasize batarabayo ntibari bwaberangize neza kwanye ako nageze yo mutambayo kwanza mbrera no muri rusororo nyine umba hari hafi yanjye non sanswe nkora muri rusororo mba ni hafi yanjye ni hafi ni hafi bara habita muri kabuga
ye komeza ku ijambo hari cyo wenda kuvuga kindi
tubuye ku ibyo bindi bintu nshima n'iyo nama yabaye ejo igatuna naho ntaraye no ejo ninjo natashe bwe tumvishwe cyame ikigo cya Amerika amakuru ya saa 5 ubundi niho nkunda kuyumva sinamenye imyanzuro kuntu byagenze ariko ya nama narayishimye cyane arayishimye ya myanzuro ni myiza cyane yo ya perezida Paul Kagame ahuye na Museveni wa Uganda ya myanzuro bya bintu twarabyishimiye cyane nk'abantu twe dusanzwe duhaye ibintu byinshi biba Uganda urabona byaranazamutse bimwe na bimwe kubera Uganda imipaka yafunzwe hari n'ibyo twabuze bya bintu rero ni byiza cyane ndabishima narabishima twarabyishimiye turetse nanjye twabyishimiye turi benshi
urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo rero reka tukwifurize weekend nziza
yego namwebwe ndabifurije umunsi
mwiza reka twakire na Emmanuel
amahoro
Emmanuel
ndi mu karere ka Ruhango
amakuru ki mu Ruhango
urebye ibisanzwe ariko kuri ubu ngubu ndi kubarizwa mu mujyi wa Kigali nturukaho bita Irusororo
Irusororo hari n'ibindi byahabereye twumvise byo gushyingura uriya muhanzi Kizito Mihigo
niwo muhango nari nagiye kumuherekeza
yego
uriya ni umuvandimwe uvuka Nyaruguru akaba yari inshuti y'urubyiruko ndetse n'abakuze ni ukumva ngo twe abangana nawe abiganye nawe twiganye ku ishuri hariya Nyaruguru ku ishuri ribanza amashuri abanza ya bica primary hano mu Rwanda yakuze ari umugabo w'inyangamugayo uyu munsi none arinze ava mu mubiri akiri inyangamugayo gusa ikintu kitubabaza akenshi ni ukuba tutazi urupfu rwe tutazi uburyo yapfuye kuko ibivugwa ko yiyahuye biragoranye kubyumva twe nk'abamuje nk'ababanye nawe nk'abana bamukuriyeho nk'abana bamufashije nk'icyitegererezo ndetse uyu munsi wa none abantu turi mu kigero nk'iki kugira ngo yisabye Imana si imyaka 38 hafi 39 kugira ngo turi mu gahinda ni uko burya ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda kandi ngo hatakanye urubukozemo ariko ngiye buteranwe n'ake bahora
ngira ngo iyo ndirimbo nayo niyo aherutse gusohora ngira ngo niyo ya nyuma yasohoye mbere yuko yitaba Imana
bo indirimbo zo nigeze kuzumva mbabarize
ari yitwa hatakanye urubukozemo naho nyirubuteranwe n'ake bo ari cecekera nayo yarayiririmbye
nkubwire kima yuko muri abantu mureba kure kima yuko muri abantu mugerageza mugafasha abaturage ariko urupfu rwa Kizito nimbe ko ni gise ko kurwanda ni gise ko kubanyarwanda ni gise ni n'ubunyage ukomeye umwanzara tunyaga cyangwa nabone cyo kubwira Jofu
niko umva ngo bwira komera komera ihangane Emmanuel birumvikana kandi ibyo uvuga nibyo
ihangana mu buzima isi nimba hari icyo twakagombye kuzabaza Imana kuki Imana twakagombye kubaho ubutabazi bwayo kuri twe ndetse n'abandi hirya no hino ubu uyu munsi wa none buriya ntumenye ko buri buke uraryama ntumenye ko uri bubyuke urasinzira ntumenye ko uri bukanguke bitewe n'aho isi irimo kujya n'aho irimo kuva gusa ngo icyo nsaba Uwiteka nakoresha ubutabera bwe kuko ubw'abantu bwo ntibushoboka byose ngira ngo hashize igihe gitoya umuvandimwe avuye mu buroko yaganirije abari urubyiruko abo yafashaga yigishaga muzika yagendereye ibigo byinshi by'abana b'imfubyi abana bireraga babonaga ubufasha kuri we yakoze ibishoboka byose no mu ndirimbo ze yari umuntu utagereranywa yari wa muntu utafita umuhutu nk'uko ayo moko akoreshwa sinatinya kubivuga cyangwa ngo umwite umututsi ahubwo yari umunyarwanda cyane yari umuntu utavangiye yari umuntu utabona ikindi kintu ugereranya nawe uretse gusa kuba ari marayika murinzi niwe nafata nka marayika murinzi wacu niwe nafata nk'icyitegererezo nk'impore mu rubyiruko niwe nafata nk'umunyarwanda uzi ubunyarwanda icyo ari cyo uzi agaciro ko kuba ari umunyarwanda aje kuba ndi umunyarwanda ntacyo yari abaye pe ndakubwira ukuri yize mu gihugu cy'Ububiligi hafite umuryango ahafite benshi bamufashaga ahafite byinshi byabashaga no kumufasha ariko kubera urukundo yakundaga igihugu cye afata iya mbere araza arataha aza mu Rwanda abamugirikiyeho abadirukanye nawe ntawamwishishaga ntawamwe nta n'uwagiraga ikibazo gusa ikimbabaza kimwe Jofre mufashe mumbabarire abantu bari gukoresha izina rye mu bya politiki abantu bari gukoresha izina rye bashaka kubaka izina ryabo bwite badufashe bihangane twe nk'abagize ikibazo badufashe ye gukoresha ibyabaye
ndizera ko bakumva
cyazatera indi mbogamizi twebwe twabuze umuntu twabuze intwari twabuze ingenzi mu muryango ariko bihangane ku kwitiriza ibindi bishya Imana ni yo izaca urubanza kuko tuzi yuko izuka rizaba kandi azazuka mu bapfuye abasaba rwose n'abandi bari hirya no hino abanyumva mu gihugu cy'u Rwanda mu Burundi mu Uganda Tanzania na Kenya n'ahandi hose bose bavandimwe banyarwanda muri hirya no hino barya gukoresha izina ry'umuvandimwe wacu n'umukoresha mu nyungu zanyu kuko ntabo banyepolitiki bavuga nta cyiza cya politiki nta cyiza cy'abanyepolitiki mu Rwanda sindi umunyepolitiki uzana bawe ariko agahinda dusigaranye jenoside yishe abantu miliyoni irenga Kizito ari mu barokotse jenoside papa we yarapfuye uko yapfuye turaruzi ababyeyi yasigaranye ni umukecuru n'abashiki b'umuvandi nicyere yuko umuvandi wanjye nzamubona ku munsi w'umuzuko kandi nicyere yuko imana ishobora byose noyayo
ihangane Emmanuel kandi urakoze kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi rya Amerika nizere ko abusabye ibyo basabye babyumvise kandi dukomeze tukwihanganishe wowe hamwe n'umuryango wa Kizito n'abandi bose muri rusange bafushije uwo muvandimwe wari umuhanzi ukomeye wari umuntu uharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda n'ubumwe nk'uko umaze kubivuga urakoze cyane ugire weekend nziza reka twakire na Arma amakuru makuru Arma
nimeza bukenke
ikaze rero ku ijwi rya Amerika
murakoze
duga ku ijambo
nashaka ko yego natanga uyu muhanzi w'umunyarwanda Kizito by'ukuri nanjye ndi mu bantu bababaye cyane byarambaye cyane kumva ko uyu muhanzi atagiheje kinini kigeze avuye mu buroko ariko wenda gahita apa n'ubu kugeza ubu ngubu nagiye nditemeranye n'abandi bantu buriya ngo yoba yari yahuriye ko nanjye icyo nzi wenda ngo ishuka yari yifuteho ngo niyo yarashoboye ko imuniga ayo ari yakoresha biriya byose turamenyereye nyakomeje mukuru hano mu Burundi turamenyereye turabizi ni ukuvuga yuko tumenyereye hanyuma nkagaruka hano mu Burundi abantu barabandanya kwicwa ntawe uzi icyo bari kubarazira mbega bazira iki bari kubarazira iki ibyo bigenda bitorwa hirya no hino ibyo kuri ibi byariko guhagarara hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo abantu babe mu mahoro none izi njyane za politiki zikagira bitera ibyo kuri bari bakwiye guhagarara bakabihagarika haraherutse kuba igitero muri Bujumbura Rirare ejo bundi cy'abantu bashyika abantu 30 abantu 30 wenda bari bambaye impuzu zitandukanye za gisirikare z'ibipolisi n'iz'ibisivire ariko baca ku bapolisi naho zinganira n'abantu baho hariya nyine baravuga yuko bari abantu nyine bashobora kuba barakoreshejwe kugira ngo bigendana n'ibi bya politiki ntashobora kumubwira ngo nuko niba barimo bera abantu 30 bibihiriza nk'impoho ugashyiruha n'ipolisi ugenda wigamba ibyo si byo ibyo si ibyo nibareke politiki abari muri politiki bahiganwe bose bahiganwe atamwana n'ikinono hamutsirwa hirwe gutsinda abandanye murakoze
urakoze cyane Arma ugire umunsi mwiza aho ngaho mu Burundi kandi ugize neza gusangira ibitekerezo byawe n'abumva ijwi rya Amerika reka twakire na Shumbusho Shumbusho uratwumva
mwiriwe mwire ndabumva
amakuru
banze kubashimira nawe cyane byose mutagomwa
urakoze cyane
buriya Manuel wo mu Ruhango hari ibintu byinshi yavuze nanjye nari kuvuga kuko abantu amwe bagenda bavuga ku bintu byinshi bakinjira no muri politiki cyane bakajya no gucyozanya batukana banagira icyo kwako babonye iryo turufu yo kujya ariko nihanganishije abakunzi buriya muhanzi n'abantuze bose n'abanyarwanda bose ariko bareke bamwe kugenda bapostinga banatukana banagira
noneho mwatumenyereje ko Burundi habonetse runani rw'amashyaka ane nabyo turabishima kuko buriya bishyize hamwe nta kibananira utumenyesha n'uriya Nyanzwe yari yatutse uriya perezida wo mu Bugande ko nawe bamurekwa nabyo biba turategenda twerekana yerekana yuko nabo haba babanze kureba yuko akurikiranwa cyangwa bakanze bakabisesengura mwongera mutumenyesha uburyo kiyoni irimo iravugurira Burundi ati mwafunguye bari abanyamakuru b'iwacu ba nabyo ni byiza kuko urumva ko n'amahanga nayo abakurikirana mwongera mutumenyesha buryo ki uriya Kenya irimo iranga kuzana abaturage bari mu Bushinwa kuko n'ubundi bashaka kubazana ugasanga n'undi ndwara nayo bose bayizana kandi iriya ndwara nayo ndabona irimo iratuma iteza ikibazo ku isi niyo mpamvu urabura ntabwo ari ukubanga ahubwo ni uko babona ari ukurengera abasigaye buriya kandi nanoze nera mishyikirano yabereka tuna nayo turi mu kwishima kuko turabona ko nyinshi bizabyara kandi kino nishima ni ukuntu buriya Buganda nabwo bwaretuye bari abantu menya 13 bagashyiramo ariko n'abariya babiri bakoze biriya bitero buriya nabyo nibyerekana yuko nabo bazajya badufasha ku bintu byinshi kuko nabo iyo baberekanye buriya nabo baba barerekana yuko natwo baturi inyuma
ye urakoze cyane Shumbusho
sanda bashimiye cyane
umunsi mwiza weekend nziza
ndabakunda cyane rwose
urakoze cyane reka twakire Pascal Pascal uranyumva
ndabumva ibya Amerika
uherereye hehe Pascal
ndi Burundi
makuru cyangwa ngaho mu Burundi
amakuru hari amakuru yabaye muri Burundi abana bane b'abakobwa batiwe umwe yise umwana we yaraje kuvuka ari ku ishuri bamushyiriye igifungo cyo guherayo Burundi abandi babiri bamufashije ku miguye umwana babasibira umugore w'imyaka 20
yego
hariho n'umukobwa ari mu myaka 18 nawe bakiri imyaka 5 yo kuguma mu gasho mbere yuko atajyana mu kigo cy'igororero ry'abana. Iyindi nkuru ni kwihanganisha umuryango wa Kizito Mihigo hamwe n'abandi bakunzi bose b'uwo muhanzi yaririmba indirimbo z'Imana.
Aho mu Burundi yari akunzwe cyane?
Yari akunzwe cyane kuko yigeze no kuhaza muri 2001 mu Kirunda hari paruwasi yigeze kuza gutembereraho.
Urakoze cyane Pascal, ugire weekend nziza.
Ariko sinarwaheje.
Nari numvise ucecetse ngira ngo urangije gutanga ibitekerezo byawe.
Ya, ibitekerezo byanjye birabandanya kuri ya muhanzi Kizito Mihigo.
Ngaho bandanya.
Ntunda cyane. Halo?
Bandanya ibitekerezo byawe.
Twamukunda, ariko twababaje no kumva bivugwa ngo yiyahuriye mu gasho. Ikintu kitasobanukiwe cyane ko ku mbuga nkoranyambaga hagenda haboneka amafoto bigaragaza yakubitswe yabunaguwe, ariko rero nta kuri twari byabona kuko ngira ngo nk'umuryango wa Kizito Mihigo washoboye kubona umurambo by'ukuri, ngira ngo hari icyo wari gitangaza ko niba by'ukuri yaba yiyahuye cyane aba yari yarakubiswe ibyuma cyangwa akabyombagurwa ku buryo bwo kwica umuntu. Hari aho usanga wabonye umurambo bishobora kugaragara mu mbuga zidahumuriza ababonye ariya makuru yo ku mbuga ngurukanabumenyi na rya tangazo ryashyizwe n'irya muvugizi wa polisi y'u Rwanda. Amakuru yanjye yarayo.
Ye, urakoze cyane. Nibutse ko ibyari amashusho byo bigaragara nta numwe ushobora kubyemeza, kubera ko nk'uko wabyumvise hari abantu bakoresha byaruriya rupfu ku nyungu zabo. Umuryango wa Kizito wanasabye yuko ibintu nk'ibyo ahubwo babihagarikira aho ngaho, bakabyita yuko ababikomeza baba bashinyagura. Reka dukomeze twumve indirimbo ya Kizito Mihigo.
Yakoze uwo muri mwawayo mu bwe
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Reka twakire Joseph Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yego yego, amahoro amahoro Jeffrey.
Yego, amakuru ki muvandi?
Ewe na kazu yaza rwose. Kubera akababaro ko nyakwigendera Kizito Mihigo, naho ubundi ahandi ho wenda muri rusange byagendaga.
Mukomere mukomere.
Yego rwose borya birababaza cyane cyane inkuru funkaru ya rutunguranye umuntu atarwaye ngo umusure umurwaze borya birababaza cyane rero nkuri ugiye rwose yari ingaragu byo n'agahinda karenze ukwemera
yewe nta rupfu rwiza rubaho wagenda uri ingaragu wagenda uri umwana wagenda ukuze iteka ntabwo bibuza abantu kubabara
yego cyane rwose ariko nagahuma munwa nta wabona ukuntu abivuga dukoza nihanganisha umuryango n'inshuti n'abavandimwe uyu muvandimwe wacu tuvuyemo Imana imuhiruko ridashiraye
urakoze cyane Joseph kuri ayo magambo yo kwihanganisha umuryango uvuze niba ntakwambuye ijambo rero nakwifuriza weekend nziza
sawa sawa twese tuyirye nturye
yego yego umunsi mwiza reka twakire na Usabwera Jean Claude
murakoze cyane nanjye ndabashimiye ku ijwi ry'Amerika kandi nsuhuje n'abaduteze amatwi aho bari hirya no hino ku isi yose
yego yego natwe turagushimiye kuza ku ijwi ry'Amerika
reka nanjye nihanganisha umuryango wa Kizito Mihigo nihanganisha inshuti ze zose aho ziri hirya no hino by'umwihariko nihanganisha abantu benshi twabanye ye kitari gitwara muri gereza cyane abo babana bahitwa Texas
nawe wigeze gufungwaho
ye twarafungwa twabanye imyaka itari munsi y'itatu n'igice
none se ko numva uvuze Texas ubwo bigenda bitenze ko Texas ari hano no mu buroko harimo Texas yaho
Namugoroko aho twabanje kuba muri gereza muri ya Kigali hari umudugudu witwa Texas.
Muri gereza ya Kigali habagamo Texas.
Twari twarayitiriye Texas ari hari twa Texas ari naho yabanje gutura kinshi.
Ubwo se byaterwaga n'iki kuhaha iryo zina?
Nk'ahandi ntekereza mu magereza abagiye hari ingari harimo abaturage batu benshi batandukanye muri buri gace rero bagenda hitirwa imisozi cyangwa se n'utundi duce two hirya no hino mu gihugu cyangwa se no hirya no hino ku isi nk'uko nguko Texas rero no mudugudu umwe muyari rimbere ari naho cyita migo yabanje gutora kingira mbere yuko twimurira bimagerageza.
Komeza.
Nige zimagerageza rero ho kwatuye mu cyumba cyitwaga indangamirwa. Ndawo reka miyanga nicyo cyo nabo babanye umunsi ku munsi. Yihanganiye nanone abaririmbyi bagiye baririmbana nawe mu buzima bwa buri munsi, bamuzi neza, baganiraga nawe, basangiraga nawe, yigishaga kuririmba. Abantu benshi baramubwiye icyo babanye munsi ku munsi. Abo bose mbashije kubafata mu mugongo ku munsi nk'uyu nguyu, abo bari bose bakomeje kwihangana.
Ariko Jean Claude, sa n'utubwira ubuzima bwa Kizito muri gereza, kuko uri umwe mu bantu babanye nawe, kandi ntibyoroshye kugira ngo haboneke umuntu wabibwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Sa n'utubwira ubuzima bwe muri gereza, uko ibyo yakoraga, uko mwari mubanye mu magambo arambuye.
Ibyo ndabibabwira kuko ndanamuzi cyane, twabanye igihe kitari munsi y'imyaka itatu. Kizito ni umugabo wari utuje, wakundaga abantu bose, wicishaga bugufi cyane, agateze amatwi buri wese uje mugana, ushaka kuganira nawe ntawe n'umwe yigeze abona uyu mwanya. Yarakwakiraga, akagutega amatwi mukaganira, akaguha ibisubizo by'umwihariko. Noneho dore ko ahantu muri gereza nk'ahari abenshi baba bakeneye ibyo kurya, ibyo kwambara, Kizito ni umwe mu bantu bagaragaje kwisanisha na buri wese cyane, haba mu gusangira, haba mu kumuha, gutanga ubufasha bukenewe ubwo aribwo bwose, dore ko hari abantu benshi baba bakeneye ubufasha. Ndabyibuka cyane buri wa gatanu iyo habaga abayesu wa rusange, abantu batari munsi y'icumi byibuze bagombaga kujya ku mafunguro yabaga yagemuwe Kizito. Wasangaga mu masaha y'umugoroba hari benshi bafite randevu bagomba gufata ku ngemo kizagemuriwe. N'uyu munsi wa none benshi bateze amatwi, baba banabakiye muri gereza, baba n'abatashe, barabyibuka cyane kandi baramuzirikana. Hanyuma ikindi kintu Kizito yakundaga kuririmba, hari korari eshatu zitandukanye. Imwe muri zo nibuka harimo Christus Mitchiti, harimo nibuka amazina yazo neza. Muri Kiliziya Gatolika harimo izo korari eshatu. Ngira ngo yagiraga igihe buri korari ajya kwifasha kurepeta, bagashyira n'indirimbo zabo mu byuma akabacurangira. Imwe muri zo yaba yagize igitaramo akajya kwifasha gucuranga no kuririmba. Ntabwo Kizito yigeze yicara muri gereza igihe cyose yabayemo, yararirimbaga yifatanyaga n'abaturage bose. Nuko Kizito nibwo buzima yabayemo. Ubu ndatekereza ko benshi bafite agahinda kenshi, cyane cyane kubera ko bamuzi neza kandi yagiye abaha umwanya uhagije wo kuganira nabo no gusangira nabo ibitekerezo.
Jean Claude, urakoze cyane, ugire weekend nziza.
Yego, murakoze cyane, namwe ndabashimiye.
Reka twakire na Richard. Makuru Richard. Ntabwo nkumva neza, ariko telefone yawe irimo agasaku. Nuko igitekerezo cyawe.
Era de la curiosidad de que se pudiera ver cuál era la curiosidad de que
wowe uri mu Burundi harije cyangwa uri mu Rwanda? Aho ngaho mu Burundi naho abantu benshi babajwe n'urupfu rwe.
Yego, cyarabaje bwose hose kabisa.
Ariko rero telefone yawe ntabwo imeze neza. Niba hari igitekerezo ufite, nyarutsa kugira ngo tuve ku murongo. Telefone yawe ndumva wagira ngo yarwaye ibicurane. Yego Richard, urakoze cyane, ugira umunsi mwiza aho ngaho mu Burundi. Yego. Twakire na Jean Claude Ngoboka.
Karame.
Ramba muvandi.
Ramba papa wanjye.
Amakuru.
Amakuru ni meza, iminsi myinshi.
Yee, iminsi yariciyeho da.
Ewa, nishimiye ko nongeye kukuvugisha kabisa.
Nanjye ndaryohewe cyane.
Ewa, na kabisa, ubu ngubu ndi kumva nengeye bibiri cumi.
Ngaho tereka hano rero ayo makuru uzaniye abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Ewa, nubwo rero nk'uko bisanzwe ni wa mukunzi waba utajya ukubagana ukuraho urushinge. Ngo Kasar Claude ubwo ni mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Gashanda ho mu kagari ka Cyangwa mu mudugudu Rema ya mbere. By'umwihariko reka mbanze nshimira Ijwi rya Amerika uburyo idahwema kutuzirikana nk'abakunzi bayo kugira ngo tubashe gusangiza abavandimwe bari hirya no hino ku isi ibiba biri muri karitsiye iwacu. Ni ikintu cyiza cyane.
Urakoze cyane, natwe turashimira abadukurikira bose aho bava bakagera.
Ubu rero hano mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma ni ukuvuga ngo ubungubu turi ku isizoni y'ibigori bita hybride. Urabona rwose ko abaturage bishimiye kuba bejeje umusaruro uhagije, ahubwo ikintu baba bari gusaba bitewe n'uko barahinze bagashoramo amafaranga menshi ndetse bakabasha no kubona umusaruro, baba bari gusaba icyo bita isoko kugira ngo wa musaruro wabo utazapfa ubusa, bazabone abashoramari cyangwa abaguzi babaha ku giciro gishimishije kugira ngo bagaruze amafaranga abone ukuntu bongera guhinga neza cyane badahombye.
Yego.
Ubwo mbikubwiye wenda unyarutse ndukahagera nibwo wabyibonera twejeje hybride ku buryo buhagije rwose. Ikindi rero ni uko n'ubundi umurenge wacu wa Gashanda tuba dufite abayobozi badukurikira umunsi ku munsi. Ubu noneho hari igikorwa cyatangiye gukorwa muri iyi minsi aho bari bagiye gutangira kubakira abatishoboye bagera kuri 15 batari bafite aho baba. Ubu bagiye kubazamurira amazu, noneho ayo mazu bazayabashyiremo ameze neza nasakaye. Urukumva ko ari igikorwa cyiza cyane kiri kubera hano muri murenge wa Gashanda.
Urakoze cyane Jean Claude Ngoboka.
Ikindi nabatangariza noneho akandi gashya twabonye rwose shimira.
Nyarutsa dushigaje iminota mike.
Nuko amashuri y'abanyeshuri bigagamo yari akiri make. Ariko ubu twabonye umugisha banki y'isi igiye kubaka amashuri ku bigo bibiri biri hano mu murenge wa Gashanda, aricyo ari ikigo cya Bitayi n'ikigo cya Munege. Imirimo yo kubaka igiye gutangira muri iyi minsi, ubwo uri kumva nakongera kwiga ari ubushishike bwinshi mu ishuri.
Yego Claude, urakoze cyane kuri ayo makuru meza utugejejeho yo ku murenge wa Gashanda. Mukomere cyane kandi mukomeze gutera imbere, mugire na weekend nziza.
Nawe ugire weekend nziza kandi n'umuryango wawe Imana iguhe umugisha kuba umvugishije rwose.
Twese muvandi, twakire na Emmanuel. Emmanuel uranyumva?
Ndakumva neza.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye hehe?
Murereye mu karere ka Muhanga mu Rwanda.
Igitekerezo cyawe?
Turabakunda cyane.
Urakoze cyane, natwe nuko buriya umuhanzi ati ujye ukunda ugukunda.
Yego.
Emmanuel komeza, icyo ushaka kugeza ku bateze amatwi Ijwi rya Amerika? Emmanuel ntabwo twumva. Emmanuel uranyumva? Komeza. Emmanuel ntago tumwumva, reka twakire Muhire.
La?
Amakuru Muhire.
Ni meza cyane.
Uherereye he?
I Kigali Nyamirambo, ariko mvuka muri Ngororero.
Igitekerezo cyawe Muhire.
Igitekerezo cyanjye ni urupfu rwa Kizito kabisa, urwo rwatubabaje.
Mukomere.
Uko byakira byarananiye, ndamwibuka nubwo namuzi isura ku isura, amaso ku maso, ariko ndamwibuka nkari iyo mubonye ku mafoto ndarira.
Pole sana, komera.
Kwihangana byanze kabisa, ni agahinda gusa turimo. neza kireka watubwira neza urupfu yapfuye ubujyo byagenze nuko turabana babana niko buriya imana n'ibizi buriya ariko twiza yuko yaruhukiye mu ijuru ari kumwe n'imana
reka tubyizere gutyo muhire kandi nkubwire ngo komera ndetse nongere kwihanganisha abakunzi b'umuhanzi Kizito Mihigo n'umuryango we wose ugire weekend nziza
urakoze kandi nayo nkundira duce cyane nkunda kurikurikirana murakoze mugire ibiganiro byiza
ye twese tubonereho rero gushimira mwese twari kumwe muri iki kiganiro muri sanga cy'uyu munsi ku wa gatandatu nshimire hariya ku buhanga bw'ibyuma Peter Handley na Fatua Limas Karara wamfashije kwakira ama telefone yanyu abagize ibyago mukomere mwihangane abari mu birori kandi namwe mukomeze kumererwa neza Kizito Mihigo yakwigendera Kizito Mihigo ati uzaba intwari kuri mikro ari kumwe na Jeffrey Mutagoma
notre modèle d'humilité qui nous conduit sur le chemin de sainteté dans notre église catholique notre famille qui nous unit il y a la foi il y a l'espérance il y a l'amour il y a la vie le pape François nous prions pour toi reste le signe de notre unité nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs fidèles le pape François nous prions pour toi reste le signe de notre unité nous rendons grâce à Dieu notre Père le pape François, notre témoin de charité, il est devant. Vers le terrain des démunis, envers les pauvres et les opprimés, le pape François, il est devant, il leur apporte l'esprit de force, la paix profonde qui vient de Dieu. Par sa présence et son message, Dieu est vivant, il est parmi nous. Le pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité. Nous rendons